Levi's Music.
Cela ningithathening signe nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane na wonke umuntu wakazi cela ningithathening signe nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane na wonke umuntu wakazi cela ningisayine cela ningisayine cela ningisayine nami ngezame Cela ningithathening signe Nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane nawo umuntu wakazi Cela ningisayine Cela ningisayine Cela ningisayine Cela ningithathening signe Nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane nawo umuntu wakazi Cela ningisayine Ngangena kwashuba kwaniwa kwafiwa kwathula ibeat Nami ngifuna ukuba famous Phatha imali enintsi ngiyangihera Ukuba broke kuyangihera Funa impumelelo yangempela Wathatha amachance uzolimala Cela imali nami ngivusa ikhaya Funa ningisayine ngiye kukulala Details mina ngihlala engihamba Balekela iy'nkinga zami Ungalali vuka siyophamba Ngoba ngathi kusazoshuba Thandazela izintsha zami Ukuba nazo ekuseni sivuke nami Sikhombe ekufeni Masinuke senemaweni Siphakamise igama lami Cela ningithathening signe Nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane na wonke umuntu wakazi Cela ningithathening signe Nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane na wonke umuntu wakazi Cela ningisayine Cela ningisayine Cela ningisayine Nami ngezame Cela ningithathening signe Nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane na wonke umuntu wakazi Cela ningisayine Cela ningisayine Cela ningisayine Cela ningithathening signe Nami ngifuna imali ngifuna imali ngifuna ukudla imali ngithenga itrans fane na wonke umuntu wakazi Cela ningisayine Turning side, yeah. Turning side, turning side.